ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngikubingelele ngomukele ngemfudumalo engosini yethu e-fresh King uSibonelo PT Ngema ongumlomo kaBene Diamond we-Christianity Works. Ngaye ngicela ukuthi ukume ucabange namhlanje ukuthi yiziphi izinto eziseqhulwini kuwe. Ngoba izinto eziseqhulwini kuwe yize igcina zigwedla ziqondisa impilo yakho la eyakhona. Uma singacabanga okuseqhulwini kithi, sigcina sesenza nje into uma isuke iphambi kwethu sesingabantu abangenambono. Futhi kuyamangaza ukuthi impilo ishesha kanjani. Okuseqhulwini okukhulu kimi ngokunika uNkulunkulu inhlonipho emfanele. Ngiyacabanga ngikhuleke ngalokho njalo ekuseni. Kuyangithobisa ukuthi uJesu wafa ukukhokhela izono zami. Ngakho ngiyamthanda, ngifuna ukumhlonipha ngeqholo elimfanele. Ngifuna ukuphila impilo yami ngiphilela yena okwami ke lokho. Kuwe sihlobo sami, ikuphi okuphambili ohlweni lwempilo yakho na? Ngenhlanhla, njengoba sibonile izinsukwini ezimbalwa ezidlule, asimele ngokuzama ukwenza lokho ngokwethu. Kholwa nguJesu futhi uthumela umoya wakhe ukukunika amandla ukuhlanza izenzo zethu, njengokuba abafundisi bethi ukwahlukaniselwa ngokungcweliswa sanctification. Kodwa iqhaza lethu kulokhu kubambisana ngokuhlonipha uNkulunkulu kube seqhulwini kube into yokuqala ukudlula zonke ezinye. Yona mehluko phakathi kwekholwa nomfundi disciple, phakathi komuntu oletha ukuchitheka ngobuchopho ukuthi uJesu wamfela, nakulo muntu ophila impilo yakhe yonke eyiphela uJesu ekholwa lokho ukuthi uJesu wamfela haya kusho nje ngomqondo. KumaHebrew 12 verse 14. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyiboni iNkosi. Ngamanye amazwi, yenza ubungcwele bube seqhulwini empilweni yakho. Kwenze ukunika uNkulunkulu iqholo kube into yokuqala empilweni yakho. Yenza ukuphila nokuphefumula kwakho uphilela yena kube into yokuqala ohlwini. Bungcwele. Bungcwele bakho bungukubambisana. Akumele ukwenze uwedwa, kodwa unalo iqhaza elikhulu okumele udlale kuwo. Ukuyithola le devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.